Siulize nani alieninua, ni yule afanyewe pesi kwenye uzito ambaye akiamua. Nionyesha chini ya jua kipya kipo, nashukuru hapa nilipo. Wenda ningekuwa simple, hadi pata shika yenye najua cha kushika ni mshiko. Nasonga bila mwiko, kweli bila kificho. Mungu anapanga ila akiamua huwa na wakata tu na jicho. Acha ujuaji usipoteze uofisho, uofisho shambiwa tawa kwanza neza kwa alikuwa wa mwisho. I see the press I was supposed to be, yes I wanna be, cause he having a big dreams free. Again on air, kamti wa coconut tree. Stop prayer, ujekosea soge upate hope free. Your favorite, excellent. Msodo the key kwenye collab la kutisha me, featuring me. Hewani kama ego, na dunda zede ya mapigo. Na wafiche kama ufagio ulo kwenye kona korikso.
Sikuenda kama flani, nenda kama mimi, yani msodo kize sani. What's up, mwanza mwanza nyumbani mani. Nisiki popote plani, ata ukitega mingo ndani. Unavodhani ndivo sivyo, ila atakuwa hivyo yani.
Welcome to the empire, master kama master like my brother, yes I am. Big shout out for everyone, LN Inspire. Care free watoto dogo mtangua msicheze fire. Hingoma ekaya, swezi retire, tanki ula ulaya. Mkubwa kosei after jiri anabaya. Tashkuru badaya ukia zingatia haya, haya.
Yeah, ladies and gentlemen,
brothers and sisters,
Billy na 24.
Yo, you're welcome to the
super to the nyota once again.
Hey, unajua nini?
This is for you and you,
and you back there.
So take a seat, because it's a wrong ride right here.